makaluala, pua ike alohala, kuka ia kahaloala, pave hi maina lehua, mai kohoku ila kahlawa ia, mahalo e nai.